mumaze gutsinda ariko turabona mu maso hadakeno kubera iki
kuko nazi ko nzatoza Rayon Sports kandi ngira ngo n'umunsi niwo match yanjye ya nyuma ntabwo nzongera gutoza Rayon Sports kiretse niba harangiza ibibazo byanjye n'iby'abakinnyi kuko ntabwo nshobora gukina gutya buri munsi ndibaza ko bibaye kenshi hashize igihe kirekire ndumva nako ntabwo nshobora kwikira izina ryanjye ndibaza ko kugira ngo zatuko n'abafana barese ubwo bankubite nkuko bagiye biruka abandi batoza yemisemo kuvanamo akanjye karenge kubera ko nshaka kubahiriza izina ryanjye ngira ngo njyewe mvuze ko nseze batarangije ibibazo biri ubu sinzongera gutoza Rayon Sports keretse barangije ibibazo by'abakinnyi n'ibya staff nta bindi n'ibibazo by'amafaranga mubo bakinnyi buri munsi bafite ibibazo by'amafaranga ngiye maze amezi abiri n'igice narahembwa abakinnyi bamaze ukwezi n'igice kandi ibibazo mutabona abakinnyi mu kibuga niyo mpamvu ubona abakinnyi bataza mu kibuga ngira ngo ngewe aho bigeze sinshaka kwikira izina ryanjye ngira ngo Rayon Sports ni ikipe nkunda ikipe naje mu nkunda sinshaka rero ngiye nshaka nibura nzayivemo ariko nsigaranye umubano mwiza n'abafana n'abayobozi babo.